Kuchare cheluvumbula, ekisangibwa mu mpiji, kiringe ente sub-county, umwale w'emyaka 10 yalimbirwa alimbibwa omusajja w'emyaka 5 gwe bayita Ndyanabo Fred, atenga muliranwa. Bannanga abantu abatera okwono n'abaana baffe tebava wala, bava mu nyumba oba ku muliraano. Ono Ndyanabo Fred yasobola okulimbalimba omwana ono n'ennusu 10, sobole okwegatta naye, n'akasendasenda okugenda okukkakkana, asobodde okukakkabasanya, lwa nnusu 10, twasobodde okukwata omwami ono, era twamuguddeko omusango gw'okukabasanya omwana w'emyaka 11.